you are my glow. That this is my prayer to you. In addition, I've not come to ask money. I've not come to ask anything. But allow me to step closer to you. Satisfy my soul. Comfort me. That's my prayer. Producer Glory.
Kama tata, nelelo nzize no joli. Mukama tata, nelelo nzize no joli. Obulamu bwange ngaluli. Mbuku kwasa, wagamba mchigambo jogwe. Eye, oh iye iye. Tino waka wakabo, waku waguza. Bababu waguza, bawaguza bwamanyi. Katino mfula, omukwabo. Abamanyi, kubanga njagala, njagala nyo. Mukama njagala, chitufu njagala nyonze. Musau njagala, muonya njagala nyonze. Baganda bange nabo bakwetaga. Basumba bange nabo bakwegomba mukama. Bakade bange nabo bakwetaga. Mukama njagala, chitufu njagala nyonze. Kabaka njagala, musau njagala nyonze. Baganda bange nabo bakwegomba. Basumba bange nabo bakwetaga mukama. Kanisa yange nayo ekwesunga. Nsunga lwaki njogera isiri siri muleka. Nsunga lwaki njogera isiri siri muleka. Nebuza chichi jeri njia ukanya no kwa gara kwe.
Siri muleka.
Kusula njala uyita bukunya ave mikwano.
Siri muleka.
Chidala chize ukeme wakutia aboluganda.
Siri muleka.
Kusula njala uyita bukunya avo mikwano.
Siri muleka.
Chidala chize ukeme wakutia aboluganda.
Siri muleka.
Kuwanga njagala, njagala nyo. Mukama njagala, chitufu njagala nyonze. Musau njagala, muonya njagala nyonze. Baganda bange nabo bakwetaga. Basumba bange nabo bakwegomba mukama. Bakade bange nabo bakwetaga. Mukama njagala, chitufu njagala nyonze. Kabaka njagala, musau njagala nyonze. Baganda bange nabo bakwegomba. Basumba bange nabo bakwetaga mukama. Kanisa yange nayo ekwesunga. Chenina nemubula mubange wendimu njiganyizibwa. Katonda wange nyamba, Katonda wange ntasa. Kubanga nzenda zenyu ekitufu jangu nyambe. Kubanga njagala, njagala nyo. Mukama njagala, chitufu njagala nyonze. Musau njagala, muonya njagala nyonze. Baganda bange nabo bakwetaga. Basumba bange nabo bakwegomba mukama. Bakade bange nabo bakwetaga. Mukama njagala, chitufu njagala nyonze. kabaka njagala musawo njagala nyonze baganda bange nabo bakwegomba basumba bange nabo bakwetaaga mukama kanisa yange nayo ekwesunga.